Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi asabye bannannyini masomero okukkiriza abazadde okuza abaana baabwe ku masomero wadde nga tebamazeeyo fiizi. Mu bubaka bwa Supreme Mufti Galabuzi obwa ED Aduha mu kusaala ku muzikiti e Kibuli, agambye nti embeera y'ebyenfuna yeekalubye nnyo mu kiseera kino eky'okuzza abaana ku masomero, bw'atyo n'abasaba bannannyini masomero okubeera ab'ekisa eri abazadde mu kiseera kino ekizibu.
Bakubiriza abaamasomero abantu ensinga emulaba nfuna si nyingi nnyo, wabanga owa milioni emu oli waleta akantu waleta asatu kiiza omwana asome yeebanja mpolampola taamu inagwerako emiyoni abeere nga agimazeeyo. Naye sisi byogamba ndi zero balansi ubere nga abali mu Uganda ebitumbiraba abantu baali bakolera ku nguudo baali bakolera wana wali niye abasinga basanyala ate balina abaana mu masomero. N'olwekyo kiiza wabanga anaatuukiriza wakubuulira ng'owandiika deti wetuka mwanda wanga manga abiri ugomukaga na sikulaba ajja kuganja nzija mberenga tukiriza nolecho tuyambagane abana basomee kwa watasomee unosomee sababu ili nkome abatasomee bajja kukosa obu ya gala wote ya gala.
Wabula Supreme Mufti akugombo abakungu ba gavumenti ababulankanya hijja eziwebwa abasiraamu n'abalabula embeera eno okugikomya bunnambiro.
Twafunako ekiwandiiko ekitegeeza nga ofiisi batuwadde hijja 30 mu ofiisi yaffe, ne bayitawo ennaku ate entono olina agamba nti wakati ate ezibadde 3 zisigadde 2 bategeeza mbutongole wali waffe tetugezesa bw'oba otoolana naffe tetwagala kutegeeza bantu baffe nti babawadde hijja ate baisanguddewo muti okubeera abeesimbu. Bw'owulirango oyagala tuwa hijja beera mwerufu. Uwa tuwali bwerufu totuwa lekayo tutya nnyo okwogera ekigambo ayi tukirya babali mu ofiisi. Uyu mufti yatugambye ate kati akyusiza olunaku nti yazitunze no.